Ele o fa ai loa manino mai ele ma lo tele le tūlanga o yei whiutanga inga mō tangata sūlu fa ai o lo saisa ye nei i Manus Island, Manaru. O whiutanga inga nei, ele na o le tasi se atunu o lo faya yei, ma o le fa ai unga e tu inai le ofo i tangata sūlu fa ai e to a afe varu se lau o lo i Manus Island, Manaru. E to e fo yei, i atunu u nga fua mai yei, pe na sōsola mai yei, pe a talia le ofo mai se isi o atunu unei o lo o whiutanga i male malo. O atunu ue au fiai, America, Malaysia, New Zealand, Indonesia, Malaya, Filipina, o lo o whaia nei whiutanga inga male malo tele, e lau iai tangata sulu fai. A talia sa fuafuanga ma America pe ona pasia nei, ma o la amata whaanga solo on suesuaina pe iroiloina i a nisi maina ru, e tuina i em whaiona au maupe o lufale i America. E se tauna whataunu uina i a nenei fuafuanga a ele i a matalia i a le paia inga i lalolo e peresetene filifilia Donald Trump. Na saunua se sui le Liberals, Senator Eric Abetz, a taunu ule wha moe moe o le a matua abatuai i le whiau i tangata suuru whai. A fōlau mai se tangata i se wa whangota e le talia ina ma le mawhaio na au maui au se talia nei.
We've got to ensure that anybody that seeks to come to Australia does so through the proper channels and does not gate crashes courtesy of not staying in a refugee camp and then paying a criminal to advance their cause.
Eric Abetz. Ile masino se tema o le tausanga nei, Natalia ai ele malo tele le vala au mai America e sifi mai i nei, i anisi o tangata sulu fa ina saisai e America, i ona no fuanga saisai i Costa Rica. Nā te ena le malo tele masalonga o se whainga e fesui ya iei tangata sulu fa i mai Costa Rica, ma tangata olo o saisai e no fuanga saisai e le malo tele i Nauru, ma Manus Island. Na fa alia ele suite e ta i le leiba Tania Plipasek, nā te talia ina i ele fuafuanga e avea inisi mai Nauru i America. Ai wa te tau ona whaailoa manino mai ele minister fe malanga Inga Peter Dutton i eni au ili ilingon o sea fuafuanga. Peto o fia, ai o afea e whataunu uina ai.
As far as details of arrangements go, we don't know. I mean, this is another classic Peter Dutton special where we asked him last week, is there an arrangement with a third country? And he said, I'm not going to tell you. So we read about it in the newspaper. We don't know any details. We don't know when it's likely to happen. We don't know what any of the conditions are. We'll look at that, as we always do, with anything proposed by the government in a sober, proper way.
Le suite eta i le leiba, Tania Plipasek. Ua te ena i le leiba le fuafuanga le malo e whaasaina i mō le olanga atoa se tangata ona urufale mai. E awala i le tatongi ina o People Smugglers onona winga o se tangata na fōlau mai se waa whangota. Ma tu uina ai i Manus Island, Manaru, i tua mai o le tausa o iulai luafe se folu malatolu. Olo i ele wha mwe mwe le malo i se tūna fono e whaasaina i lea tangata ona ulu fale mai i so o se teimi lava o lona olanga atoa tusa po o se visa siasi. Pei ta i ona to e suia le tūlanga le neo le leiba, pe a manuia whiutanga inga o lo whaia nei. Na whaiti o ina le taita i ole Greens, Richard Di Natale, i se talanoanga ma le ABC le nei fuafuanga, ai meise le awala o lo wha lilo lilo ai le malo tele, wha matalanga mai le atunuu.
Because the government's got no plan, no solution when it comes to dealing with the fate of these innocent people seeking asylum. And it's a bit rich for Tania Plibersek to be critical of what's gone on here when this outcome, people languishing in those hellholes, is a bipartisan consensus. We've seen both the government, with the support of the Labor Party, continue to offer a support for their ongoing detention and, in the words of Amnesty, torture.
Le teita i ole Greens, Richard Di Natale. Na saunoa Ian Rentoul o le Refugee Action Coalition, a le taunu ule nei fuafuanga, o le ana o nga atili a whaina i le tūlanga i le mālolo ina wha le mafaufau o tangata sulu whai i no fuanga sai sai. E pe ona tā ua yeise malianga ma Amerika a olo o whiutanga i pea, manisi o atunu ue au fiai, New Zealand, le atu Filipina, Indonesia, ma Malaysia. Ian Rentoul.
They've got to the point where there have been so many prospects, so many offers, so many suggestions, the decisions from the Supreme Court, the possibilities which are then snatched away from them. And I think it's having a similar effect at the moment as far as Nauru is concerned in particular, but you know, to a lesser extent Manus, because people have just been through so much of it. They just said, well, until we see there is an offer as far as they're concerned, there is no offer. They've had their hopes raised so many times before, and they're not about to put hopes in some things which are entirely speculation, you know, on the part of the Australian government.
Ian Rintoul, Ole Refugee Action Coalition.